50.
Sojao, sojao.
Can you be my commando?
Commando.
I wanna be your sojao.
Sojao, sojao.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando?
Commando.
Zako mwe ongu mwepesi. Usijo kani bwaga eti. Kisho kani pama stressi. Ah, hali yangu mya bajeti. Usijo kani weka benchi. Utani maliza. Utani maliza. I wanna be your sojao. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh. Can you be my commando?
Commando.
Can you give me your time? Mwenzako nime fall in love. Nime fall in love, oh. Halafu sito kwa cha uteseke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Oh, mapopopopopopo. Mbona umesha lala? Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pagawa. Naitaki dawa, dawa. I wanna be your sojao.
Sojao, sojao.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.